Μόλις είναι σε ένα καζέρ χαίνει, διότι έφανε ορμόζα κασούλιο στενή. Βία έφανε ορμόζα κατά τη λαμαύρα κάξα της αδίτ, διότι τον τφόρο ρέτα κασούλιο στενή, για ιού γιαλκάμνη. Yo ya jerhen de chuma folin sen naga via fan ormo via sen tforo raja kasu jirtan wangu ya qommi la mani sen ikopesin kuya sambata amma jid dami sadiitif did dami afulitif sen ikopesin ansara ala khayt wala da fufunet sen ittem wandi yo sanojan khaysa to kurde binet sen ittem oduri yo sanojan khaysa akto sen ittem to ana fedechan
american president isi aportame jaysi o khakha chifte motum matkhinat fla president ni tkhahat washington dc us capital دلا سبيل التجاراني وران خم خورني هدو مرسيت نيجوجر قبال لكانو ميغان واشنطن دي سي تسو موثم امريكا لفتي دي كايو نمي خم دب تربا جعلان كيس جراتو تنين دوري ويا كان خان مليون هدو سمت اما انتن مرقابتان مرساني خارات تجوخاني تنتو بانيساني قم تجوخانو يو ايجوجراني دي دبالا واشنطن دي سي ناشنال موليا يو جوفان خرا بابورا خلاف جالي يا يو جوفان خرا قوردا ركا خرا قوردا رياو لين جوفا قبا President in America Donald Trump ada American ganet ibito kof jata makaba chabad kha president in namis muwat ABC kopi gamachu sunil le dufufi disetti gana manu White House kesa Florida godanu fi tana nisa Mike Pence ammo kopi Joe Biden fi Kamala Harris president ummat filan tana tilufu furfojer mani mari America torban dabro kes president Trump war isde gar congress America alaf president in tfahate motummat khannan kanad dulti jiraniti amalle himacha impeachment jirani himachu seri tikete fachu tijran Jekum sidiwa tanati fijade tetin jabe fatte la fegechu jiratu la American akuma malisi nagumane motumma wal khannachu fi abdine gechu jiran sirbitot guya khana ya man kesa Lady Gaga Jennifer Lopez fati warqara ya manitin kopijer Joe Biden if Kamala Harris war president America ti fitantu president America ti filatani ummat America khum libba furitao corona amfite ulfin nisani ti jalani sagantar kopbe sani fi dufani kopitan matu fi guretani ti dufani ibse lubbu jar dumate ya dachu fqabsi sani libba fur dilballa ya danno President Abraham Lincoln idaban Lincoln Memorial jiran biratti laganitin kopi sun keset argam American guya kopi gamachu president itfilan tanadufa corona alle akrawfegan woldramachu jiran virusin corona kunin America tammalle akmale dabalade mujir namidu ku khankabu demum deme California ti million sadia yuge America ti million didda me afuriti ayujal California America gamdi ayerti dukubu hunnanno sunitu guddum heddecha de mujir kursi corona dabu moderna radu famo namaktokku dibu jiraachu nisallen yaddo namatta wujir california ani kuta america gugurdo khaysatokku nam million afurtama taut khays jirat nam khumso domi sadeti dibu torba didami afurchalut libkhana lubbu dabe aka university in america be come to john hopkins yetet california ani namisi heddu corona ra akamachu jilt obeyote korsa ammo korsa moderna radu fu krada banga fachu tirane motumman america harai fu jir kunne wan corona khanaratti hajaj gugurda basuf dem
kan naggeeffata jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti erga weerarri vaayirasii koronaa itiyoophiyaa keessatti argame as ayyaanni cuuphaa waltajjii irratti yeroo kabajamu kun kan jalqabaati kabaja ayyaana cuuphaa baranaa irrattis hordoftoonni amantii kiristaanaa ortodoksii hedduminaan irratti hirmaatan paatriyaarkiin amantii ortodoksii itiyoophiyaa abuna maatiyaas sirna kan irratti argamuudhaan uummanni dhukkuba HIV/AIDS fi vaayirasii koronaa irraa akka of eeggatu dhaamsa dabarsaniiru wal gargaaruunis duudhaa uummataa ta'e itti fufuu qabaa jedhu Sahay Daamxoot Finfinnee irraa gabaasanu erge
ayyaanni cuuphaa bara kanaa haala ho'aan kabajamus namoonni raadiyoon sagalee ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti hirmaattonni ayyaanichaa hedduun vaayirasii koronaa waan dagatan fakkaatu jedhan gariin ammoo of eeggannoon jiraa jechuun ibsaniiru
maqaan koo faarfataa Dabrisheetu Yaadis kan jedhama kanan feestiwaala duukabootaa wiirtuu gaddugaleessaa koree faarfannaa irratti ayyaanni cuuphaa baranaa sababa koronaatiin haala barreen gaddaatiif kabajuu baannusi amma ta'ee garuu koronaa marraa ofirraa eegaa hamma danda'ameen kabajamaa oole yechuna jalalani si akabarren gadat taubatu amate gege mele deya hala corona wajin corona ne ofega norati hagasmara mulle chubatu si amate garu omanni ofega jere deya maski kambo da tanjuru kan godan ne simmo fageje sani egatani hala ekke samaju deya yani
chukana na baye kan namatu tolu fi hala gamachuran kan kabaja jiru barren gadaga namni bayinani si kana inchala hatau male baranammo sabiko bididani namni tikko akabare warren gaddan tan a taw garu bayyinni nama amayyu jira garu namni maxi gora churan fagenya sai gachuran hala gari dan kabaje jira ichu
ayyani cuppa ayyana amanta ta uradarbe walinjreny hawasum madaf buura jechun patriarchi mana amanta orthodoxi tawaido ethiopia kulkullu abune matias ibsaniru
ba'ala timqatachin ballefo amet ba unesco demen mezgeb inde bekka itawasal
ayyani cuppa kenya baradarbe UNESCO retigal maunisani adatama abbo tinduri yero ayana kan kabajen amantan ala walitti dami siwa summa akachimu dandaw ka walitti na mafidu kan nawarasu kan ifawul gafachi sufi walinjirenye cinsu taw satyamenu akasitti dudai sani jaratan kanaf ayana kan nanniundi hawine kata ayanichi irmachi sataw satin Adani dufa fangara garatin farfachufi kadanna tasisun ayana addai satasisa duda summa amantar raburke kana ethiopianotni undikenye yu sirnan kunun sufi itifayedemu qamna
dinittakamibet yigabbal
abune matias tidabalun ummani dibe hiv rc fi virus corona ra akofek hubachizan
በበርካታ አመታት የህዝባችንን ጤና ሲጠና ጠንቆ ሆኖ
ወጎ ተዴራዳ ረኮፈያ ኡመተከኛ ከንቴ ቱሬ ኩኩምኒ ኤችአይቪሲ አመስረ ዴቪድ አኑ መተከኛ ኬሱዋ ደረገጎ ተከኛ ሚዳ ከጅር ከጋማድራ ከናፊስ ኡኩበ ከነትሱፍ ደርም ሰውንጌላ ተኮፊቶ ኮምቡርታው ከንጀዱ ሆጂረ ኦልቹ ኬኛ ድርቀማ ሰገሌ ዋቀዩስ ከመጎር ሰዋንቴ ወመስኒ ኩሰከን ፍረቹን ኤችአይቪ ሲራኮፊ መቃወቀዩት ይከረና ከኔም ቫይረስ ይከናን ቀውን ተንጅርተነሞ ቆርቻ ኦጌስ ፈያስኒፍ ከንዱስ ወዳንን ኩቲን ፍረቹን ደገትና ጣበለዩ ዴምተን ቆርቻ ስንዲስና ለማኑ መሳውል ፋኖ ፍረጣ ወመረት ወርዶፍቶትኒ አመንታ ክርስቲያና የሯያ ንጩባ ከነከበጅኑ አዱኛ ፍብየከኛ ሶዳጭማ ፍይሰከንገልች ቫይረስ ኮሮና ዳለከይ ሚደንኔፍ እንዱንቱ ኦፌከኖች ማከታሲሱ ኤርጋ ቡማከኛ ኒደበርስና
አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን
ሚኒስትር አዳፍ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ዶክተር ሄሮት ካሳ አያኒ ጩባ በረደርብ አካምባት ዩኔስኮ ትከንገል ማይጀቹን አያኒ ጭሰደርካ አዱኛት በከምቲ ከንቀቦፊ ጃለተማና ጀቹን ይፍሰኒ
ያያነው ጋውንዶ ጋርጋ ኦሚጋቲ ተገርቢ ኦሚጋቲ ተገርቢ ኩንጎረኛ ታ ኩንጎሩ ጋታ ሜጎሪ ብራደር ሜጎሪ ብራደር ዮ ባርሶና ጋኒ ኦቶ ማሙራኒ ኬሮንጋቲ ተዱንጋ ኬሮንጋቲ ተዱንጋ ያታኒ ዱጋኒ ታኒ ሙጋኒ ዲቲ ሹፕቲ ጉርባ ዲቲ ሹፕቲ ጉርባ ያያኖ ጋውንዶ ጋርጋ ኦሚጋቲ ተገርቢ ኦሚጋቲ ተገርቢ ኩንጎረኛ ታ ኩንጎሩ
ጋጅተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ከወጎታ ፍረንደብረን ዩናይትድ ስቴትስ ሆገነን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በሮጂ ሳኒ ጥምረተኒ ነጋዳ ሙዳን ታይታ ገልክዘን ይጅሩ ጆ ባይደን ይፍታንቱ ሳኒ ካማላ ሃሪስሞ ዋጅረ መንመረ ዩናይትድ ስቴትስ ፉል ድረት ከኩሴኑ ዳንታይታ ቀበተን ይጅሩ ሰበባ ያዶነ ገኛፍ ኡግራ ቫይረስ ኮሮና ቲንከንከ ለኮስ ለሚወን አሜሪካ አርገመኒ አገዱሪ ባየቹ ባተዩ ኡመንያዮ ኦገኖተ ፍለተከነ ሲመተጅራ ጋዘጤሶን ነዱኛ ሳፋነነ ዱዳን ዴንሰስነ ሙደመ ፕሬዝዳንቱማ ከነገባሳ ጅራን ዋይልከኝ ሶራለከ በከስንት ትገገስ ሰማጅሩ ፉልድራ ከጅሩ ድሬ ዋሽንግተን ሞል ጅራሙራ ገባፈኑ ፈርገኩኖ
በባሮቶ ለጀርኸን ሶራለከቲ ናምዲዳም ጫላ ትራቶል ድርጎ ኡፍንጀለ ወለቡሳኒ ለማልታፍ ለማንሱን ለንድርጎ ምገነ ለማት ኩምና ኹሪ ሚሊዮን ዱ ትፍታተት ትጀለ ወለምቢስ ናም ሚሊዮን ኩርኝ ህዱ ባይፍለት ጃርስገን ትሮባታም ሰደቲ ጆ ባይደን ትሞይ ኢታንቱ ሳሰነተር ካሊፎርኒያ ከማላ ሃሪስ ዱበርቲ ጉብራቲ ጀልቀባፍ ኢታንቱ ፕሬዝዳንቲ ቶልፋቴቲን ፍለት ኢሽዋሊናር ኡመት ሚሊዮን ህዱ ከቴሌቪዥን እንዳው ወዱረት ባህነት ገና ፍራንዶ ፋሜሪካ ዱጉማምቡልቹ ፈፈተን አትነቀርቃር ጀቻ ዋግት ያማተን ገመቹ ቀወዳናኒ ፍሪምቢ አፉፈኒ ባንዲ ፍርባንሲ ማተን አሜሪካን ገመቹታ ቀልቢ ለማኑል ፈፈት ነገ ምርጋ ቤታው ፍየገቻ korona jecha walankachat jiran duri guyya kana kana million hedut washington dc duf ardam mo womedut na mangis egi miroti president trump fati torban da rukhis lanu america mormani congress america ba fatani wan heddu balle sanina million arkisani tulubu da biasi tammo american jala guballe la fega chujirt idi walla washington dc national mo harefu facebook rat nagar sisuni chufa rekan gugurda waltin takkan chufa haram babur la jale yaullen age guddan chufa jer la presidente ti fa hatan sun us capital dalla sibila ti fi siging di qarqab du fi simintu gugurdo on chufani urani america humedi damshan ye gujir joe biden arde safa ahdetin karor bi yambul chulle himat president trump ti kopiga machu tan dufu batulle hale video urabani rat erga da barfat maqalle dau ba video hale du bat khesat bulchin sa america harai torban kan khes muhumma fudatu akkinni naga america ye gu bi gudis wa karanna fe
this week we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe.
Diren America ku doja besine bari America waran ilabsine gannu kunu khaysati barum ken khana motum mahiya tantol cheje defas Donald Trump amala faada American gane debi ko jata mahisa qabaten ben khat presidentin namismo ABC motum matkhnu deset biraden bar presidentum masate Trump wan edun imatan komtaate fuyu Donald Trump ya yu motum marrafudani Washington DC bay presidentote America armandura sadi kakisa namsadi John Adams barkum to ko debi sadeti tok khes John Quincy Adams barkum to koobdi bisadeeti didda misagali khis Andrew Johnson barkum to koobdi bisadeeti wujata misagali khis Trump farda mo gana manu DC bay yu foki sadee so man motum man kenne White House rangadlaalu khara gamsuni barreifam barkum la maabdi dami tokko President Biden jed sunark inni faate godan Biden if Kamala Harris faati khakhatani motum ma fudatan sirbitu farsitu le guya gamachu khanati ayu yaman Jennifer Lopez Lady Gaga Amanda Goldman Andrea Hall Garrett Brooks namiddu warri faru yaman illen namaka baba manti kristiana leo odonovan fa acha bo yaman ti motum ma biden fatti waqi amata
donald trump ganna fran wiji safitate ganam fan dc bay ditu yura andrew gay jennane war bay jaga sufi guddo sangalate fadde je
thank you very much and we love you and I can tell you that from the bottom of my heart
ganna fawol inda barsin wan jajjabdu walino jenne isani himatiti hujjatto ti jufayu galati sani galch wan guddo jabdu hujjatten jartinti jarti wan jabdu hujjat jere fars
our first lady has been a woman of great grace and beauty and dignity
jartin president trump melania trump len ward ward egar sarufen eddu galati effet
thank you for your love and your support
mala khaysan inda dujet waqi sani yammadda waqi biitan ebbisin laftan ebbisin isani jo ebbisin najet president trump gannu fetti wan eddu farfat waran america erde bine jarre jabesin gibiri sani dikkesin corona dufmale biitan wan eddun karkar bulchin sara hanalle wan eddu lafennet indabar akkide de binufu inum de binajet
a goodbye we love you we will be back in some form
Joe Biden in presidentum ma filan kunne ard ganam manamante kristiana matthew tullek itane tammo congress america dabr fulatta hatumba guya safa olkitte tammo khakhatanitti presidentum ma fulatan igi khatanin raba andubatti waran america kananno sunjur irreya anilalan erlington national cemetery fula waran america tawala nam america gurda fa tawala na chidakanitini awwal namajal darara khan achindubatti president biden efi kamala harris ulfinnan white house geesan har dagalgal khan president biden wan armandura president Trump hujjate hajaj anshar jinetane tammo galgalum khan itigafata man biro de fanno white house wan motum masarat irsken itanani galgalum khan ammo celebrate america kopiga machu america ul face jedu sunid dabran galgalum khan gar halkani gulammo white house khaysa man blue room jedan khaysa matat gadbayetene motum markad de fate white house jirachu salle biyettim
bar motum masate tokum america jey bafate kopiga machu tan president of america Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, and Lenny Trufan. Biden, namgan nishanta machal siyasa Amerika khay sujjat. Tantufa tulcha, korona tudula, mutumma ye yabacha, maga danista Amerika na dunya radab dijer ankhan debi facha ujjat. Ujota na, gan nafran dufa khay sati, jabeen naf, laafin nirratar ganini mani. Radoni vio efan oromotiv, ansura alaki, kopium uramu presidente Amerika, afurtami jayesu, Washington DC ra.
Kada gajirtanas Washington DC ra kadabru radio sagale Amerika saganta afan oromotiv. Guyya Rai United States President Haraw Muddatte Batilin Murasni Tenya Dabran Walatte Fannaf Okaran Kabuta Metro Biyya Kana Kesat Lammiwan Amerika Heddun Filanno Injifachu Joe Biden Infudanne Presidenti Charan waggoota afran dhufaniif Amerikaa hoogganuuf jiran Joe Biden seenaa akkamii akka qaban ka Caroline Persuti gabaaste Tigist Gammee akka armaagaliitti gabaabinan dhiyeessiti.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory.
Ummanni biyya kanaa ejjennoo isaa nu beeksise. Injifannoo ifaa fi amansiisaa ta'e nuu kenna.
Bahiin filannoo mirkaneeffamuu dadhabuurraa Joe Biden kana jechuudha. Guyyaa afur eegutu isaan irra ture. Baayden kanaan jedhan sadaasa torba ture. Haa ta'u malee pireezidaant Tiraamp bahii filannoo pireezidaantummaa fudhachuu didanii deeggartoota isaanii hiriirsuu itti fufan. Dhimmichi deeme hokkara mana maree Ameerikaa irratti godhameef sababa ta'e. Ergasiyas Capitol Hill manni maree Yuunaayitid Isteets buufata waraanaa fakkaata. Poolisoota hedduutu miseensota National Guard yookaanis immoo waardiyyoota biyyoolessaa 25,000 of keessaa qabanitu gamoo San Marsee eegatee jira. Waltajjiin sirni kakuu itti geggeeffamu namoota bakkicha laaluu dhaqanirraa faarumaan fageeffameet qophaa'e. Tiraamp nama umrii isaanii guutuu hojii daldalaatiin beekamani. Baayden garuu nama siyaasaa gama kanaan muuxannoo bara dheeraa qabani.
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
Waan raajii ta'een dubbachuudhaan deema. Akka mootummaan hojjetu gochuu sirriittan beeka.
Joe Biden waggoota 50 sadarkaa adda addaatti filatamanii hojii mootummaa keessa turan. Bara pireezidaant Baraak Obaamaa aangoorra turan immoo itti aanaa pireezidaantii ta'uudhaan waggaa 8 tajaajilaniiru. San dura garuu kutaa Deeloor irraa senaatarummaaf yeroo 6 filatamanii hojjetaniiru. Yeroo duraa Baayden senaatarummaaf filamanii ji'a tokko booda haati warraa isaaniitii fi intalli isaanii daa'imni xinnoon balaa konkolaataatiin lubbuun isaanii darbe. Ijoolleen isaanii dhiira lama immoo balaa saniin miidhaa guddaan irra gahee hospitaala galan. Senaatar Baayden guyyaa guyyaadhaan Waashingtan DC irraa gara Deelweer baabura Intraak jedhamuun karaa daqiiqaa 90 fudhatu deddeebi'anii hojjetan. Sunis guyyaa hunda ijoollee isaanii lamaan haadha malee hafan wajjiniin yeroo dabarsuuf buufanni baaburaa sunis maqaa isaaniitiin moggaafame. Ilmi Baayden angafti Boo Baayden jedhamu bara 2015 kaansarii mataatiin lubbuun isaa darbe. Baaydenii fi haati warraa isaanii piroofeesarii kolleejii ta'an Jiil Baayden manni isaanii magaalaa Wilmingtan kutaa Deelweer keessa jechuudha bakka namoonni 1,070 jiraatan keessa. Jiraattonni magaalattii Baayden ilma keenyaa jedhan nyaataaf dhugaatiin ni jaalatu konkolaataa oofu jaalatullee sirriitti beeknaa jedhanii tarreessan. Amma umrii waggaa 78 Baayden pireezidaantii Ameerikaa umriidhaan guddicha ta'anii hojiitti seenaa jiran. Biyya adda addummaan yaadaa hiddaa itti fageeffate sana funduratti deemsisuudha.
Ragaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti dubartiin yeroo duraatiif barcuma taantummaa pireezidaantii qabatan Kamalaa Haaris akkamitti mootummaa biyyattii keessatti sadarkaa aangoo guddicha 2ffaa kanatti dhufan seenaa imala siyaasaa isaanii kan Kaatiriin Jibsan gabaaste ammas tigistituu dhiyeessa.
Harri guyyaa Yuunaayitid Isteets keessatti seenaan guddaan itti hojjetame. Waajjira kanaaf filatamuu kiyyaan dubartii duraa ta'uun mala garuu handhumaati miti. Dubartiin umriin waggaa 56 Kamalaa Haaris hiddi dhaloota ishii gurraacha fi hindiidha. Yeroo duraatii dubartii pireezidaantii itti aantuu taatee filatamte ta'uu ishiitiin Joe Baaydenii fi deeggartoota ishii galateeffatte. Barbaraa Peerii Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa filamuu Kamaalaa kana akkanatti ibsan.
We've had women at the Supreme Court. We have Nancy Pelosi as the Speaker of the House.
Mana murtii muummichaa keessaa dubartoota qabna. Nancy Pelosi kongresii keessatti afyaa'ii mana maree taatee hojjetti. Damee hoggansa gama kanaatiin garuu kun yeroo duraatiifi. Pireezidaantummaaf ta'uu baatullee dubartiin sanyii gurraachaa maatii biyya biraarraa jireenya fooyya'aa barbaaduudhaaf gara Yuunaayitid Isteets godaanirraa dhalatte sadarkaa kanaa gahuun
woman from immigrant parents who came to this country for a better life.
Hati Kamala biye Hindi rai abani mo Jamaica ra lachu barumsaf gara United States ufan Kamala nan dalatte guddatte magala Oakland kuta California.
She's broken so many glass ceilings for so many women.
Dubartota hedduf kufu baye kararra kastefitti Kamalan University gurachota qofa Washington DC jiru Howard University ra erga ebifamte boda barakuma lama fi afur magala San Francisco ti hada langata udan filamte angosani fille dubarti duraturte achi mo barakuma lama fudan hada langa mumitti California tate tajajilte karabratin bona derbe kana mormi mirgalami wangurachota ti falmudaf United States keessatti bahamaa ture namoonni ammi tokko hojii Kamalaan yeroo haadha alangaa turte hojjette kaasanii ishii qeeqa turan murtii du'aa laalchisee ilaalchi qabdu walfaalleessaadha akkasumas poolisoota qajeelfama cabsan adabuu irratti dadhabbina agarsiistetti jechuudha. Kamalaadhaaf seenaa galmeessuun haara miti kaaliforniyaarraa seenaatarummaadhaan filamuudhaan seenaa biraa galmeessiteetti.
It's important that people see people in power that look like themselves. Namoonni warra
ta'an fakkaatu angoorratti arguun isaaniif baay'ee barbaachisaadha. Abbaan warra Kamalaa Doug Emhoff jedhaman. Kamalaan waa'ee ijoollee isaa anhaadha biddeena taatuuf akkasumas ijoollee obboleettii ishii anadaada taatuufi haasa'uu jaalatti. Egaan akka itti aantu pireezidaantitti yeroo barbaachisetti pireezidaantii bakka buute hojjechuun hojii bu'uuraa Kamalaa eeggatu ta'us seenaa addaa galmeessa jirtu kana gama kaaniin illee itti fayyadamuu malti jedhu xiinxaltoonni.
Addunyaa irratti dubartii ofii United States
bakka buutu. Kanarratti garuu asuma United States keessatti illee kutaawwan irra deemuudhaan fakkeenyummaa hojii ishii agarsiisti jedheen yaadaa jedhan Barbara Perry Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa. Masaraa mootummaa United States White House keessatti hojii dhimma addunyaa guddaa kana qabachuun Kamalaa qehee akaakileef abaabilee ishii biyya Hindii keessatti illee gammachuudhaan kabajamaati jira.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi waggoota afran dhufaniif ka paartii dimookiraatii irraa filataman pireezidaantii biyyattii 46ffaa Joo Baayideniin hoogganamuuf jirti. Addaan qoodaminsaaf walmuddisa siyaasaa biyyattii keessatti hammaataa dhufee fi sababaa kanaaf qormaataalee pireezidaantii haaraa amma taayitaa qabatan fuuldura jiran akkasumas furmaata isaa ilaalchisee kutaa Teksaas ka jiru Koolin Kooleji irraa Piroofeser Mohaammed Xaayiroo waliin mari'achuudhaaf afeerree jira. Piroofeser Mohaammed Xaayiroo ammaan dura kutaadhuma Teksaas kanarraa barcuma mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomanii turan. Piroofeser Mohaammed yaada keessannuuf kennuuf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan galatoomsadha.
Isinis naaf eeru keessaniif galatooma.
Piroofeser Mohaammed bara mootummaa pireezidaant Tiraamp keessa gama siyaasaatiin uummanni Ameerikaa akka iddoo addaan qoodametu dubbatama. Keessumaa gara boodaa kanammoo gara hokkaraatti iyyuu ce'ee. Amma waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsiitti humnaan seenuutti ga'ee jira. Kanaaf sababaan maali jettanii yaaddu akkamitti ilaaltu?
Kuni gaafii gaariidha. Atiin kun guyyaa san ta'e malee adeemsi isaa ka ture guyyama pireezidaantii isaaniirraa Tiraamp waa'ee immigireeshinaa kan hedduu haasa'uu turanii namni seera malee biyya kana seenee biyya nurraa fudhatan jedhanii karaa akka taaneen namatti waan akkasii himanii nama kakaasuu turanii. So guyyaa Janwarii 6tti hiriira nama yaamanii White House afutti haasawaa godhanii achi booda haasawaa wayita fixan. Deemaa cabsaa seenaa hin jenne kana namni beekuu qaba garuu deemaatii mana maree dhaqaatii guyyaa san sagalee takka vootii sartifaayi godhanii maatama itti dhahanii fudhatama kennaniif guyyaa san akka fudhatama hin qabne godhaa jedhanii nama gadhiisanii. Namni ammoo jecha isaanii san akka birooti hiikkatee deemanii mana marii cabsanii seenanii balaa guddaa ga'ee namni du'ee nama sadii oltu du'ee. So kuni waan isaan guyyaa san waan ta'e utuu hin ta'in achi dura politikaan isaanii keessaa waa'ee immigireeshinaa kana waa'ee uummanni adiin bichu ta'u biyya kanatti waan hedduu waan dubbataniif gargaarsa hedduullee ummata gosummaan deemu kanarraa waan qabaniif wanni sun kata'eef waan kanaa fi wanni tokko uf eeggachuu qabnu namni isaanii pirezidaant Tiraampi voot godhe cufti nama gosummaan deemu nama jibbu jechuun dogoggora keessa nama seensisaa namni hedduun poolisii isaanii ka ikonoomii hin jaalataa poolisii isaanii ka daldalaa hin jaalatanii keessaa'u isaan chaayinaan akka gartee Ameerikaa hin hubne hin miine wanni isaan godhan waan hedduu waan isaarraa jaalataniif namni hedduun kanaaf isaan deeggara garuu garee tokko tokko jira warri gosummaan nama jibbu isaanis pirezidaant Tiraamp garee kana lakkiyaan hin barbaadu deeggarsa keessa hin fedhullee jedhanii dubbachuu takkaa hin dandeenye yookaan hin feene wanni sun namaa hin galu. So dubbiin hedduu wal xaxxuudha waan gaariillee hedduu dalaganii booda irra balleessanii hantuunni dhalee eegee yoo ga'u xiixa jedhan san amma isaan ka beekamuuf deeman waan Januwarii 6 ta'e mana marii Ameerikaa cabsanii seenan 2018 ta'e wanni akkana gaafa Ingiliiz Waashingtoniin dhooftu achi booda ta'ee hin beeku pirezidaantiin Ameerikaa tokko warraaqsa mootummaa Ameerikaa irratti oofe jechaan. Waan haara waan ajaa'ibaa tokko waan namni eegin so kanaan yaadatamuuf deeman.
Egaa akkuma jettan wal muddisaa hedduutu jira. Mormiin dhiyeenya kana waa'ee bayii filannoo irratti geggeeffamaa ture. Egaa ammallee ittuma fufee jira. Pirezidaantiin amma taayitaa kan lakkisan Doonaald Tiraamp illee agarraatti injifatamuu isaanii waan dubbatan hin qabani. Arra sirna muuda pirezidaantii haaraa irratti illee hin argamne. Waa'ee bayii filannoo sanoo akkamitti ilaaltu siin akkaataa itti murtii waa'ee filannoo kenname jechuu kooti.
Ameerikaa keessatti akkuma beektu namo sagaleen ka kennamuuf ka lakkaa'amus qabalee pirisinkti. Filannoo hatuun biyya kana hedduu rakkisaadha. Yoo pirisinktii tokko hattillee itti bahii isaa waan jijjiiru miti yoo hedduu. So sagalee hatuuf qabaleen hedduu wal ta'uu qabdi. Kun ammoo hedduu rakkisaadha biyya kana maaliif akka guddaa waan ta'eef tokkoffaa lammaffaa waan hin aadeffatin aadaan akkasii hin jiru Ameerikaa kana keessa. Yoo san dabre ammootu. Deeggartoonni fi xabaqoonni abukaatoodhaan pirezidaant Tiraamp waan kana mana murtii geessanii manni murtii laale warri daanyaa hedduun jara ammoo ka pirezidaant Tiraamp mataan isaanii shuuman kana laalanii ragaan hin jiru jedhanii ofirraa deebisan. Manni murtii guddaan olaanaan Ameerikaa supreme kortiinis waan kana hin laallu jedhe waan manni murtii gada'aanu jedhe raggaasise. So eega manni murtii kana jedhe akka na fakkaatu namni. Fudhachuu qaba. Nami wanni tokko ati jetteef qofa dhuga jechaa miti. So waan ragaan hin jirre tokko nu jala haatame deeggartootumaa fi pirezidaantitu dubbata malee ragaan hin jiru. Kanaafuu akka hin hataminiititti fudhachuun barbaachisaadha.
Kanuma wal qabsiisee Ameerikaa keessatti dubartiin tokko sadarkaa itti aantu pirezidaantummaatti filatamuun kun ka jalqabaati seenaa keessatti. Kanoo akkam ilaaltu waa'ee itti aantu pirezidaantii Kamaalaa Haariis sadarkaa kanaaf filatamu?
Kuni waan guddaadha. Dubartiin asiin dura itti aantu pirezidaantii taatee filamtee hin beektu, pirezidaantii taatee illee hin beektu. Kamaalaa Haariis dubartii ta'uusii qofa osoo hin ta'in nama adii miti. Abbaan isii Jamaayikaa, haati isii Hindii irraa dhufte. So kuni waan guddaa. Dubbii sana tokko dhukkuba amma koronaa kanatu waan gadhiqqeessi na fakkaata. Kun ammootu waan ajaa'ibaa waan naadiraa pirezidaant Tiraamp deeggartoonni isaanii Januwarii 6tti mana marii Ameerikaa cabsanii seenan sun oduu guddaa ta'ee akka gaaddidduu waan kana irratti xiqqoo uwwise malee dubartiin itti aantu pirezidaantii Ameerikaa ta'uun waan guddaadha. Kuni maal mul'isaa biyyi tuni biyya abdii namaa kennitu. Biyya gartee namni gurraachillee Obaamaan pirezidaantii itti ta'e biyya dubartiin gurraattiin itti aantu pirezidaantii itti taate. Rakkinuma jiru kanaanu Ameerikaan ammallee waan itti bikkan hin qabne biyya addaa takka jedhee fudhadhan. Warri amma Ameerikaan akkana laala Ameerikaanu gartee sagalee hatanii maalii jedhamtun jara ammoo yoo laalte biyya Ameerikatti as dhihaattuun uma tokkoonu.
Amma gaa wal mormiin baay'ee o'aadha akkuma gartan amma eegumsillee heddummaatee mul'ataa jira naannoo Waashingtan DC'ttis haa ta'u bakkawwan adda addaatti kun. Siyaasa egeree Ameerikaa irratti hammam dhiibbaa qabaataa mootummaa pirezidaant Joo Baayden dhimmi kun hammam danqaatti ta'a hammam qormaatatti ta'a jettanii yaaddu?
Yeroo gabaabaa fi waa lamatu qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaaf. Tokkoffaan dhukkuba koronaati. Kun qormaata guddaadha pirezidaantii haarawaa. Tokkoffaan san lammaffaan ammoo biyyi sun qoqqoodamtee jirti. Pireezidaant Tiraamp nama miliyoona 70 oltu isaanii sagalee kenna. Deeggarsa qabu. Ummanni kun cufti ammootu ummata gosummatti amanu jechaan hin danda'a. So ummata kana hawachuu biyya tasgabbeessuun dalagaa guddaa barbaada. Akkana fakkaatutti pireezidaantiin haaruufni Baayden yeroo isaatitti filame na fakkaata. Asiin dura Baayden akkuma yaadattan pireezidaantii ta'uu fi dorgomee ture hin milkoofne. Garuu amma gizee isaatiin waa milkaa'e na fakkaata.
Tarratamu taboriitiin walitti jechaa nagaa jenne nagee ansoraa lafa'eeti. Sagantaa faana maalaa tettan.